Xarumaha baarista coronavirus ee Westminster. Xarumaha baarista COVID-19 waxaa laga heli karaa Westminster. Waxay furan yihiin 7 maalmood toddobaadkii, laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 habeenimo. Waxaa isticmaali kara cid walba oo leh calaamadaha COVID ama haddii lagu weydiiyey in aad isbaarto. Ka hor inta aanad isbaarin, waa in aad ballan qabsataa. Waxaa taas lagu samayn karaa online ahaan nhs.uk ama wac 119. Waxa aad dhex lugayn kartaa xarunta baarista. Uma baahnid gaari. Xarumaha baarista waxaa maamusha oo gacanta ku haysa waaxda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Greenside Community Center ee ku taalla Lillstone Street. Lidford Tenants iyo Residence Hall ee ku taalla Van Head Road, Grosvenor Hall ee ku taalla Vincent Street.